Yeah. A big rum boy, the baddest boy, the baddest rapper, a kiss on the beat. Beba rapper, bechama, tuzenga tuocha, kupita commander, tuzenga tuocha, ulia beat wezi chuma, tuzenga tuocha, tuzenga tuocha, tuzenga tuocha. Twanyi mienga nebi kumba twesala, nebi anabi wala ebian suwezi tukula. A big rum kubange chikompolanga, wetu nyumirwa mu downtown, wetu chakala. Yeah. Onkubye batoon, yenza commander kulira tycoon. Let me know you know me girl what I mean. Opuse watabu unga idi amini. Yo, zankola zenywa, na wana vinji. Zankola zenywa, we bakuwe chonywa, topa nyota, bakuwe chonywa. Beba rapper bechama, tuzenga tuocha, kupita commander. Tuzenga tuocha, ulia biti wezi chuma. Tuzenga tuocha, tuzenga tuocha, tuzenga tuocha. Mr. Chikumba, downtown tambulanga wetu vimba. Sawa ya kafia tusanga munyumba. Wetu nyumilwa nebi wala vipigi bampa. Yeah, muna mulembe kwa kuchakala. Nebi kumbe vya kavi tuja kubiesala. Ebi etagisabio na tuja kubikola. Ebi okulia nebi okumia tuja kubikula. Kwe, muka na kazanya munda venga doni. Baniga muketo yenzaba wala loni. Barapa bebu uzawa ya wasboni. Mfuse wanti sanga mashinikani. Beba rapa bechama, tuzenga tuocha, kupita commander. Tuzenga tuocha, ulia biti wezi chuma. Tuzenga tuocha, tuzenga tuocha, tuzenga tuocha. Kanyu mienga nebi kumba twesala. Nebi anabi wala ebien sos tukula. Afiki ramu kubange chikompolanga. Wetu nyumirwa mu downtown, wetu chakala. Lelefe tuanyu mienga kumba twesaze. Bounce up baby wange muyingize. Yo, ebi kumba twesala buli style. If you feel want me just follow. Leka tunyumirwe mweno style. Afiki ram nyenze nanyi ni stylo. Feba rapper bechama, tuzenga tuocha, kupita commander. Tuzenga tuocha, ulia biti wezi chuma. Tuzenga tuocha, tuzenga tuocha, tuzenga tuocha.
Feba rapper bechama,
tuzenga tuocha,
kupita commander.
Tuzenga tuocha,
ulia biti wezi chuma.
Tuzenga tuocha, tuzenga tuocha, tuzenga tuocha.
A Sky Beat Promotion.